shacabka ku nool deegaanka Ras Kamboni oo hoos taga degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah taasoo looga jawaabayo baahiyo ka jira deegaankaas isla markaana shacabka ku nool ay u soo gudbiyeen maalin ka hor wafdi ka socday maamulka Jubbaland ugu horeyn gudoomiyaha degmada Badhaadhe Xasan Nuur Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda la soo gaarsiiyay deegaanka Ras Kamboni
maanta waxaan joognaa deegaanka Ras Kamboni waxaa deeqda soo gaarsiisay dowladda Jubbaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam qaasatan wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinkana xilliga ugu habooneed baan isleynahay inay soo gaarsiisay deeqdan waana uga mahadcelinaynaa wasaaradda boqolkiiba boqol tan kale waxaan rabaa inuu baaq u diro hay-adaha dowliga ka shaqeeyo deegaanka Badhaadhe inuu waddanka amni yahay sidoo kale waxaa ka jira waddankan biyo la-aan caafimaad darro waxbarasho la-aan waxaan baaq ugu dirayaa hay-adaha dowliga ka shaqeeya degmada Badhaadhe si ay ugu dhaqsiyaha badan inay deeqda kasoo gaarsiiyaan shacabka ku nool degmada Badhaadhe qaasatan deegaanka Ras Kamboni
dhanka kale qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanka Ras Kamboni ayaa u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay gargaarkaas raashinka ah ee soo gaadhay kaas oo ay sida ay sheegeen baahi weyn ay u qabeen
tunashukuru sana 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 na Mwenyezi Mungu atupe amani, Mwenyezi Mungu atupe masikidhani, atushikane pamoja. Tunamshukuru rais wetu na wafuasi wake wa mwendelevu kusikiliza maombi yetu na malalamishi yetu wa taabu wa kidunia. Alhamdulillahi, tunashukuru.
Umam mahad gilnaya madhawenkena Ahmed Muhammad Islam o rashinka sunokene kartongi asha umam gilnaya mar labaad Ahmed Muhammad Islaam madaxweynkeena Jubbaland ah kwa chakula hicho alichochelechea maboksi, tunaomba chakula kingine zaidi wacho mpaka sasa chalivananda. Sisi na Ras Kamboni tunakushukuru Ahmed Maloe,
tunashukuru Mungu alhamdulillah rabbil alamina, tumepita mtihani alhamdulillah. Tunashukuru Muhammad Islaam, tunashukuru na marais wetu, tunashukuru tumepokea chakula kwa amani alhamdulillah. Hatuna shida yoyote, tuko salama, tunashukuru Mungu kupata hii amani tu Ras Kamboni alhamdulillah.
Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi oo goobjoog ka ahaa madasha deeqda lagu qaybinayay ayaa u mahadceliyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland oo gacan ka geysatay inay deeqdaas gaadho deegaankaasi.
Anagu wasiiradii Jubbaland ah, gudoomiyihii degmada Badhaadhe oo Ras Kamboni, waan u mahadcelinayaa dhammaan bulshada reer Badhaadhe gaar ahaan Ras Kamboni. Waxaan maanta halkan ka qaybinaynaa gargaar uu bulshada reer Ras Kamboni uu soo gaarsiiyey madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Mudane madaxweyne, raashinkaas si wanaagsan bay nagu soo gaartay, waana kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Bulshadiina maasha Allah baahidii ay qabeen si wanaagsan ayay maanta u faraxsan yihiin, farxad aan lasoo koobi karin. Dhammaan oo u mahadcelinayaa inta qayb ka qayb qaadatay raashinka inay soo gaarsiiso.